ma ingoma enkulu ivela kuwe wenkwezi. Ingoma, ingoma enkulu ivela kuwe wenkwezi. Ndizoqhubeka ndiveze, 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 ndiveze kaloku. Diveze, 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 diveze kaloku. Andilovila kaloku, andingozolalaphi. Ndingumashiya mahlu bentle zombini. Diveze, 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 diveze kaloku. Diveze, 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 diveze kaloku.
Diveze, diveze, diveze.